waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
shir madaxeedkii aan caadiga ahayn ee ururka dalalka islaamka ee dalka turkiga ku soo gabagaboobay ayaa warmurtiyeedkii laga soo saaray si adag loogu diiday go'aankii madaxweynaha maraykanku uu magaalada qudus ugu aqoonsaday caasimadda israa'iil hogaamiyaalka ka kala socday wax kor u dhaafaya 50 waddan ayaa iyagoo jawaab ka siinaya tallaabadii taraam waxa ay ku dhawaaqeen inay bariga magaalada qudus u aqoonsan yihiin caasimadda falastiin madaxweynaha turkiga rajib tayyib erdogan oo isagu shirka isugu yeedhay waddankiisana lagu qabtay ayaa isagu ka mid ahaa hogaamiyaashii ugu hadalka adkaa tan iyo intii taraam uu qudus u aqoonsaday inay tahay caasimadda israa'iil waxa uuna yidhi
bir kez daha şu tarihi açıklamayı yapmak istiyorum.
Once again, I want to make a historic call. I call on all countries that have not yet recognized the state of Palestine to do so immediately.
Mar kale waxaan rabaa in aan tabiyo baaq taariikh galaya waxaan ugu yeedhayaa dhammaan dalalka aan wali aqoonsanin dawladda Falastiin in ay hadda si degdeg ah u aqoonsadaan. Maanta waxaan ku dhawaaqaynaa in aan magaalada Qudus u aqoonsanay inay tahay caasimadda Falastiin. Laga bilaabo maanta magaalada madaxda Falastiin waxay noqon doontaa Qudus sida ayayna weligeed ahaani doontaa ayuu yidhi Rajab Tayyib Erdogan. Madaxweynaha Turkiya ayaa intaasi waxa uu ku daray in Maraykanku ay lumiyeen kaalintii ay ku lahaayeen wadaxaajoodka ee ahayd dhexdhexaadnimada. dhankiisa madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas Abu Maazin ayaa isagu sheegay in Maraykanku ay dhumiyeen kaalintoodii dhexdhexaadnimada ee arrimaha nabadaynta labada dhinac waxa uuna yidhi
The United States chose to lose its role and eligibility as an intermediary and not to have
Maraykanku waxa ay doorteen in ay lumiyaan kaalintoodii iyo xaq u yeelashadoodii dhexdhexaadnimada iyaga oo doortay in ayna wax kaalina ku yeelanin arrimaha geedi socodka siyaasadda laga bilaabo buu yidhi Maxamuud Cabaas Abu Maazin hadda ma aqbali doono wax kaalina oo ay Maraykanku ku leeyihiin geedi socodka nabadda waxa ay u janjeersadeen buu yidhi dhanka Israa'iil wakaas ayuu yidhi go'aankanagu madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in ayna Maraykanku weligood daacadda ka noqonin dhexdhexaadnimada ay ku jireen ee labada dhinac ay ka wadeen waxa uuna yidhi
The United States has never been an honest mediator, and it will never be. Its recent action made it clear for the people who wished a positive role by the United States in the dhexdhexaadnimadooda
waligoodna kama noqon doonaan. Talaabadoodii ugu dambeysay ayaa u cadeynaysa dadkii rajada ka qabay in Maraykanku ay kaalin wanaagsan ka qaataan xal u helidda arrimaha Falastiin. Maraykanku waxay keliya doonayaan in ay danaha Israa'iil ilaaliyaan iyaga oon wax xushmada u yeelanin doonitaanka xaqa ah ee Falastiiniyiinta. Ruuxaani ayaa sheegay in Iiraan ay diyaar u tahay in ay iskaashi kala yeelanayso dalalka kale Islaamka ah sidii looga difaaci lahaa dhibaatooyinka ku soo aadan Falastiin. balse ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa isagu hoos u dhigay amaba aan wax ka soo qaadin go'aamada ay gaadheen hogaamiyaasha dalalka Islaamka isagoo sheegay inay dhabtu tahay in magaalada Qudus haatan ay tahay caasimadda Israa'iil wuxuuna yidhi
It would be best for the Palestinians to recognize reality and to act for the sake of peace and not for the sake of extremism and to recognize another fact when it comes to
waxa u ficnaan lahayd dadka reer Falastiin in ay xaqiiqada aqoonsadaan ayna u daneeyaan nabada oo ayna u shaqeynin xagga xaqjirnimada iyo sidoo kale in xaqiiqada kale la aqoonsado marka laga hadlayo arrimaha Qudus keliya ma aha in ay tahay Qudus caasimadda Israa'iil ee waxa kale oo aan xifdinaynaa ayuu yidhi xorriyadaha cibaadooyinka ama cibaadaysiga Qudus oo dhammaan diimaha dhan ay ka qaybgalayaan warmurtiyeedka ka soo baxay shirka ayaa madaxdu ay ku sheegeen in haddii golaha ammaanku uusan arrintaasi ka howlgalin in arrintan ay dhexdhigi doonaan ama ay ku soo bandhigi doonaan golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay mas'uuliyiinta ayaa intaasi go'aankoodii waxay ku dareen inay go'aan ku gaadheen inay ka hortagaan tallaabo kasta oo si xun u saameyn doonta xaaladda magaalada Qudus ee dhanka taariikhda, qaanuunka, arrimaha diinta iyo weliba kuwa siyaasadda. Hogaamiyaalka ayaa si wadajira u soo dhaweeyay diidada heerka caalamiga ah ee lagu diiday go'aankii Maraykanku ay arrimaha Qudus ka soo saareen, taasoo ay ku tilmaameen inay tahay dhambaal xoog leh oo taageero u noqonaya xuquuqda dadka reer Falastiin.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.